Bunny Music. Hey.
Ay. A kwanza ilo shepu konyuma. Hey. Anasema kuna boy kama mina mkuna. Kama ganzi na moka. Baby. Kichwa nizime just in bim tam tam sito choka. Mamechina kocha, baby, ananipanga mama kampole ya posa.
Asija kayoyo, asija kayoyo,
mame. Ole, 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 umenibamba mishole.
Shole,
pole, pole, tusije vunja chaga kigore.
I love you, Zundi.
Baby, 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 Zundi.
Oh, baby, Zundi.
Mbili mbili kama unato anakara. Kama unato anakara yo. Univune vi ankara. Ge pwani na vyabara. Mindo kanda mbili oke okay, kot na fosi kagar. Fosi na fosi na kagaro. Kama lede wande na apo. Kapenzi ka ukonja mafu. Sausi jezi na apo. Walai kama mtaniwa. Kenzi ka stoli ya vasco. Like, like, raru. Je pasta na asko. May you baby takwa.
I love you, Zundi.
Baby, 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 Zundi.
Oh, baby, Zundi.
Ay,
I love you, Zundi.
You know, una nito mawe.
Oh, baby, Zundi.
Ole, ole,
ole.
Umeni bamba mishole.
Shole.
Pole, pole,
sije mwenja chagi. Nini bwege ya kapara, muganga kwa kapara. Mala mbili mbili kama unato anakara.
Kama unato anakara yo.
Kama ganzi na moka, baby. Kito nizime just in bim tam tam sito choka. Bunny Music. Yeah.